abasubuzi wanso kino kibagate kya kasita samativu nengiri government ya Uganda jikutema maulire ku kirwadde kya Ebola. Uganda akakasa abantu 19 bakwate kirwadde kya Ebola ekika kya bundi bujo n'okufiisa omuntu omunga yasoo kulangirwamu Ebola munase gwanga era DR Congo eraze mu Uganda. Isa Sekito sente kino kigata abasubuzi kya kasita agama kino wakwadde nga obusubuzi bw'omunda mu Uganda bunnabakosebwa kiriyawo waliwo amawanga gamazedde okukimiriza bannayuganda okugagendamu n'ennyonyi zitandise okulekayo okujja mu Uganda olw'ekirwadde kya Ebola n'amawulire agakitambulirako. Alowooza nti enkwanaganya y'amawulire ku kirwadde kino tetambudde na mudigido gwe gumu n'obuzito bwakyo mu Uganda kubanga Uganda emanyiddwa nnyo olw'obusobozi obw'okutangira n'okulwanyisa ebirwadde ebikambwe nga bino naye ate engeri ensi gy'etundemu ku mulundi guno erabise okufiiriza bannayuganda kudula obusobozi n'obulambuzi okusinga bwe banaafiirwa abantu eri ekirwadde kya Ebola.